Ua te tau ana maua e le tō telo tamaiti i tausanga iu wa o ngā maurulunga po o kolisi. I ele wha ai unga wa la tau suenga po o le eita le Australian Tertiary Admissions Ranks. Le eita, Australian Tertiary Admissions Ranks. O wha ai unga nei, e wha alangolango iai pe talia ina se tamaiti ti i se universite. E wha alangolango fo iai po o le ale mata upu e mawhai. Ona ulu fale masu e su e ai. O se tasi o mata upu po o mata ta, e sili ona whainga ta, ona ulu fale i aise tangata, po se taumaititi o le ngā luenga whaafo mai, po le medical school. E lata lata lava i le se lau pasene, pe se lau le eita, e mawhai ai ona talia e se universite i lea o ngā whaafo mai. E toa lima se fulmara lima afe tamaiti le atunu una soe le HSC po o le tausangai ua o ngā maurulunga makolisi. E toa fā se fulmara le ono i lātou na lātou ausia le makau pito maurulunga o le eita. Iwa se fulmara le iwa, tesi ma le iwa lima pasene. Po o le iwa se fulmara le iwa, tesi ma le iwa lima le eita le Australian Tertiary Admissions Ranks. E uina ausia e le li o David Kim o le aonga Sydney Boys High School le eita e iwa se fulu ma le iwa te si ma le iwa a e na le fia fia i le misi o le isi te si ma le o lima po o le lima vae se lau. Sa ata tau ona ia ausia ai le iwa iwa te si ma le iwa lima.
It kind of stings. Because it was what I wanted, but in the end, I'm very happy with my result. I'm looking to do engineering and majoring in mechatronics. I think that has a big future, especially with smarter technology coming out. Moving here from South Korea, I've always been aware of the opportunity I've been granted, how privileged I am to have been able to move to Australia. So always try to do my best because the opportunities here are endless.
Lady, you're David Kim of Sydney Boys High School. Au mai le eita, e iwa iwa te si male iwa. Ae whaisina le fia fia, ona e lima vae se lau, sa ata tau, ona ia mau ai, le iwa iwa te sima le iwa lima pasene, a tau le iwa iwa te sima le iwa, ua se lau wa, ua se lau pasene lau. Ae mo i lātou ele i ausia, ia le iwa se fuluanga i ilunga, ia lātou eita, o le whautuanga Michelle Carlin o le Universite o Sini, ele te tau ona popole tele i ai. Na ia sa unua e mawhai lava o na ulufale i a le tamaititi i seisi mata upu, a mata o na whaamasani iai i a onga wha a universite, o na toi apalai ei lea i le mata upu o lo o fie su e su e ai, a wale ngā ruenga o lo o tā ulai i ai lanava ai, mōlo na lumana i.
If you woke up this morning and you didn't get the mark that you wanted, don't worry about it, don't panic. And the main thing is to pick a subject that Pick an area that you're really interested in and that you know that you can do good at, because you can always transfer after a year. You come into university to learn how to learn and learn about yourself and, you know, it sets you up for life.
Michelle Carlin, Ole Universite o Sini.